kusungomunye umuntu osesweza qala uthanda nami before kusungomunye umuntu osesweza qala uthanda nami before sawatalutheta uhlezi udinile sawatalumudi uhlezi udinile wasanayo indlela yokhuluma nami sithihlele endlini nje akekho okhulumisa ngami ubhizi aplashe for me sithihlele endlini engekho okhulumisa ngami ubhizi aplashe for me Sawatalumudi uhlezi udiniwe wasanayo indlela yokhuluma nami sithihlele endlini nje akekho okhulumisa ngami ubhizi aplashe for me sithihlele endlini engekho okhulumisa ngami ubhizi aplashe for me But before